bilaabaynta dhalatay dalkii Ethiopia oo la magacaabo Rosa Barlamani wali bageegii la wareegtay guri la sheegay inay iska haysteen lan horeen qabi muddo 7 sano ah iyo degnaaytay degmada Baydhabo isla markaana ulad badan yeen dhali gurigaas oo kiyaar xaafada Tawfiiq ee magaalada Baydhabo kiiskun iyo waliba uu saadareeray muddo 4 bilood maxkamad raacfaanka gobolka Bay iyo waliba yeegii xukunkaas in riday bilaabaynta dhalatay dalkii Ethiopia taliyaha saldhiga degmada Baydhabo gaashaan la dhahay Muqtaa Ibrahim Dugudow iyo marko hor cadaabka ku dhabay iniga booliis ahaan geegiyo fuliyeen amarkii xukunka maxkamadda raacfaanka gobolka Bay oo ah in bilaabaytan gurigan la ku wareejiyo
Tawfiiq xaafada Tawfiiq iska haysteen meel ay labadaas qof dhahay doodi aan badan meel ay raas maxkamadda ka jirti oo labaati ilamadii fulintii hay deerti oo booliiska la ku wareejiyo oo labaati sidii maalintii ay tanana fuli yagee ka dubali link wareejiyo haa ila raayis gibdhan oo iska haysteen Ibrahim oo dood badan meel ay ilaa 4 bilood doodiyo hasooti oo aan badan markii oo saldhiga Baydhabo daawadii oo ka jari maxkamadda han gudbi maxkamadda gobolka han gudbi iyana lama bilood meel ay raas on kuur galaasi 41 qaabka la iska haysti ee qaabka han balaawdeen ee gibdhan ilankaas wala ku dhoy qaabka gurigan iska la qabsadeen meel ay raas doodiyo ku dhoyti niyaddu kulli maxkamadda fafaahi doont guriyaal oo badan oo meel raayis gibirtan lahaayti oo lankaasna meel raayis ka taqrafale oo gadad iyo ka dhaafti sida maxkamadda iyo yanin idaayo hayaan iyo ka dhaafti ka baad maxkamadda go'aan ku qaadatay in la kuwareeji Rosa guriga kan dambooy kan la kuwareeji
gudoomiyaha maxkamadda raacfaanka gobolka Bay Sheikh Umar Maxamed Nuur iyo waliba uu sheegay in geega maxkamadda iyo kuwareejidi guriga yelahay timaam Rosa Barlamani soona si kooban sharaxaad uu ku bii dacwado iyo qaadasa maxkamadda raacfaanka gobolka Bay wali eeta iyo sida ka nagadintii muwaadin Soomaaliyeed lan xukumi muwaadin wadanka uu sanin dhalana
marka geekan ma baan roognay in gabarti oo maartii la dacwooda si gabarta la eraay Rosa Barlamani la dacwooda si lan horb arday isqaba jareen la eraw Ibrahim Abukar Haji Musa ini lokofolio lonfolio gibirtan hadaba baalan roogda gurugi marka furayaashayna farta in ka saarnaa fadahayna fulanti waqtiga dhamaadi maadaama maaragtay maxkamada rafaanka ay fuliyahayta dareemo korta maxkamada rafaanka waa fuliyaas marka wadanka Soomaaliya iman dhalane gibirtan ma buu arday Ethiopia ay hadii oo maanaha hadafna Soomaaliya maana maxkamad kale fuliy fadi maxkamada marka maxkamada rafaanka gobolka Bay waa fuliyahayta maanaha sheeyalka ama dawladaha ajnabiga ee wali ka dacwoodan maxkamad rafaan ayaa fulintii isku la sida dartiye yaa an ku wareejiyayna furaasha gurugaasay oo maaragtay ku kooban oo lix qol iyo maaragtay lix qol musqul iyo maaragtay dukaan ku kooban furyaalka aanu hanu han kalaan han ayo ah marka salan erna furu faasi lan ku wareejiyay hadan may fadaana ganjaalka biyaha furuto
maamuruza barlamani oo dhalatay dalkii Ethiopia oo qirana ku muuqatay iyo waliba dareenkiisa meelasey ka cabartay maadaama geegigu la ku wareejiyay gurigii sheegaydoona ku sheegaytay marxalada iyo helmartii ilaa iyo kugu guuleysata lankii horeen qabi oo gurigu ku maransanaayeen
may askabajaril Ibrahim Layo Laro Abubakar Haji Muse shan unugan dhale Soomaali lama in dhammaatii sadin roqti Ethiopia markani ku heysa sodon san amal wadanka degnaay shaqay jiray MCL shaqay jiray UN ka shaqay jiray hanta badan ilaahay isi ilaahayna in khale hadda markaa kabadi anay isu iskalaafni markaa iskalaafni anay wadanka Ethiopia bahi markaas tumum san ku moqnaay anay iyalkay wan man fiirin in sin hantu wala anay la dansa duguri iyalkay gadgadi baawurtan in jiray gadi markaa kadib ani koy baydhabo koy me akhyaran dri akhyaran gweekanoogi kabadin meel talaya saldig saadi talaya saldig maxkamadin wareeji maxkamad khalsan dan daawada in soodin haddii may ku guleysadi ilaahi maadla maxkamad sar ee maxkamad rafank ee dawlad ee comfort galbad ee adalad ee walaaga fureegay wareeji alhamdulillah anashkurullah kam hadin daranki aid ka farasana ajnabiin min amal mayin fiirin in cadaalad inta Soomaaliya jirto gaar ahaan Baydho jirto mar horna ogaay 30 sano markii shaqeen har Baydho aan aad kase 180 iyo min kaseen aad faylaha faras
wa markii ku horeeyay maxkamada rafaanka gobolka Baayeen riddi xukun muwaadin wadankeenii dhalanaa